Giuminegiani. Ngivukenga ifasela umthunzwe inkukhu ngifuna nje ukucacikati. I think I'm in the mood, baby. I think I'm in the mood. So shake it out, as I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana,
as I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana.
Asiyo babona, bathi bayaloya. Laba siyo babona, fike noqonqa, ngimbambisa amabonde. Ngimphethe ngo-deepo blind, ngimudla ngayimonqa. Udevil lwazi nge-order, akanqeni uyaze phasi nga-order. Une-trip uyazixambula costa, ngiswanka naye. Konke engikwenzayo ngikwenza naye. Ufuna ungibamba ngesandla kuzobonakala mangena naye. Enama ngingeni ngoba mangena naye. Vele kusho no love, impili softball love. Ngiyikhulekele ngoba uke ngayifasela umthunzwe inkukhu. Ngifuna nje ukucacikati. I think I'm in the mood, baby. I think I'm in the mood. So shake it out, as I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana,
as I'm so bad, man.
Noma bangasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokudla.
Okay, asihambe noma yinini. Nebanki for inkinga, kunalo mfetho wangakini. Uphusha idenke, ngenza this. Nawe ungenza busy. Uma uqamba uprithi, awusho prithi. When you come into kobona ukuziphetha amadola. Hamba nge-order. Impatsa yakha yithi shudala ngayibona. Come and sit up on my lap. Bengicela ukugona. See, let me show you how it is. Where I'm from, mangikubamba ngenkotha. Kusuphethi sosha, into engathethelenye kushaya ukukhaliso kwe-opera. Oshiya idoda, basazokubona. Ngikushaya ngesipheshane salezinto sangayithola bo.
Ngivuke ngayifasela umthunzwe inkukhu. Ngifuna nje ukucacikati. I think I'm in the mood, baby. I think I'm in the mood. So shake it out, as I'm so bad, man.
Noma bengasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana,
as I'm so bad, man.
Noma bangasenza, noma bengasipheka, bengamanya bazokumana.
Uma bengibona bathi imlo, hambela phezulu, looking fly, ngathi manje ngimile impiko. Fika emlazi ngiphethe uyellow, bathi uyellow, esimbona kumavideo. Nikwimpeko, ngigcina umthetho wegetho, ngishisa impepho for my people.